Jesus Christ is my savior. Malemba akutelo
usabe metela mafano
tisakale nayo milungu ina
usabe metela mafano
Mulungu alipo mmoti
usabe metela mafano
tumpembeze Yehova yekaya
usabe metela mafano
Malemba akutelo
usabe metela mafano
Sakale na yo milungu ina
Usa pembete la mafano
Mulungu alipo moti
Usa pembete la mafano
Tumpembete Yehova yekayo
Usa pembete la mafano
Waini ladu tamandidwa Mwini chilengedwe Balibe wina Ufana nanaye Analenga iwe, analenga ineso Afuna tonse, timula mbile hile Bawani mafumu,
chaputa ile veni
Solomoni atipeleka, kupembeza mafano Mulungu aipidwa naye
na mutila adani
Pakuti adana nao
Onse ulambila mafano
Malemba akutelo
Usabe mbetela mafano
Tisakale na yo milungu ina
Usabe mbetela mafano
Mulungu alipo mmoti
Usabe mbetela mafano
Timpembete Yehova yekaya
Usabe mbetela mafano
Malemba akutelo
Usabe mbetela mafano
Tisakale na yo milungu ina
Usabe mbetela mafano
Mulungu alipo mmoti
Usabe mbetela mafano
Tumpembete Yehova yekayo
Usabe mbetela mafano
Iwe kumbukira Yehova ndiye wamuyaya Isagona ndipo saotela Alichiru kutiranganila Sangarisi ifeti kulila Isosipa masopatu
atipu kutila
Tichitenga tishatriki misheki ndia bidiniko Omwe adakana kukwadila mafano Ndipo munganjo ya moto adatuka moyo Malemba akutelo
Usabe mbetela mafano
Tisakale na yo milungu ina
Usabe mbetela mafano
Mulungu alipo mmoti
Usabe mbetela mafano
Tumpembete Yehova yekayo
Usabe mbetela mafano
Malemba akutelo
Usabe mbetela mafano
Tisakale na yo milungu ina
Usabe mbetela mafano
Mulungu alipo mmoti
Usabe mbetela mafano
Tumpembete Yehova yekayo
Usabe mbetela mafano
www.gordoncjtower.com